waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Qorshihii muranka dhaliye ee dowladda tambal ay ku doonaysay inay ku adkayso qaadashada dhalashada australia ayaa u muuqata mid ay u badan tahay inaan la ansixin mustaqbalka dhow. warbixin ka soo baxday guddi sanadka oo ay u badan yihiin xildhibaano isbahaysiga ayaa sheegay in soo galooti qiimo badan loo diidi doono australia, gaar ahaan haddii imtixaanka ingiliishka ee muranka dhaliyey la hirgeliyo. Ian macdonald oo ah senator liberaal ah madaxna u ahaa guddigan ayaa sky news u sheegay inuu aaminsan yahay in hindisahan waddo fiican uu ku socday, laakiin howlo dheeraada uu u baahan yahay in laga qabto.
A couple of issues before bringing the bill to parliament. One of those was on the English language test.
Waxaan ku talinay in sharcigan la ansixiyo, laakiin waxaan dawladda kula talinay inay dhowr arrimood fiiriso ka hor inta aysan sharcigan baarlamaanka hor keenin. Mid ka mid ah talooyinka aanu siinay waxay ahayd imtixaanka ingiliishka oo guddigu u arkeen inuusan ahayn mid habboon. xubnaha guddiga ayaa iyagu yaqaanaa dad badan oo aan ku baaseen imtixaankaas, laakiin noqday muwaadiniin australiana oo aad iyo aad u qiimo badan. dadka dhaliilsan imtixaanka luqadda ayaa sheegay in sharcigan uu si aan cadaalad ahayn u beegsanayo soo galootiga ka soo jeeda dalalka aan afkooda koowaad uusan ingiliish ahayn. laakiin senator macdonald ayaa sheegay in dadka dhaliilsan uu sida hadalka u dhigay ay yihiin dad abuuraya fikrada ah in wax la maleegayo ama waxa loo yaqaan conspiracy theory-ga.
What we've said to the government is this is good, needs to be done, this is what the Australian people want. There are a lot of conspiracy theories about this being aimed at particular groups which
waxaan dawladda ku niri waxa weeye waa wax fiican, waana loo baahan yahay in la sameeyo, waa waxay shacabka Australia rabaan. waxaase jira qaar leh dadka qaar ayaa loola jeedaa, waana wax aan gebi ahaanba diidanahay. hadalladaas waxaa wada kooxo dhanka bidixa. xisbiga nick senefon ayaa go'aansaday inay saddexdeeda cod ku biirin doonaan laybarka iyo griinka oo sharcigan ku hor istaagi doona aqalka senatka. go'aankaas ayay qaateen kadib markii la dhagaystay wakiilo ka kala socday bulshooyinka kala duwan ee ka soo jeeda dadka soo galootiga oo dalka oo dhan ka kala yimid. ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga nick senefon sterling grief ayaa s b s u sheegay in xisbigoodu uusan aqbali karin sharcigan sida hadda loo soo bandhigay.
doesn't make sense that australia being such a multicultural nation built on migration would agree or support with such a regressive move because it would effectively mean
wax macnaha ma samaynayso in dal ku salaysan ama ku dhaqan dadka dhaqamada kala duwan ka yimid inuu aqbalo ama taageero tallaabo dib u socda oo tan oo kale ah, sababtoo ah waxaa macnaheedu yahay in kala barkeenna ama shacabka kala barkiis aysan dalkan joogeen haddii waalidkood ama awoowayaashood imtixaankan oo kalaa laga qaadi lahaa. inkastoo kooxda nick senefon aysan gebi ahaanba meesha ka saarayn sharcigan, waxay doonayaan in la khafiifiyo imtixaanka ingiliish iyo in imtixaanka qayimku uu noqdo mid baarlamaanku sameeyo ama go'aamiyo ee aan loo dayn wasiirka. walaaceennu ma aha runtii jiritaanka imtixaanka qayimka, laakiin waxaanu walaac ka qabnaa in wasiirku go'aamiyo waxa qayimku yahay. waxaan aaminsannahay in baarlamaanka australia uu go'aamiyo waxa qayimka australia yahay ee aan loo dayn wasiirka inuu isagu go'aanka gaaro, sababtoo ah qayimka wasiirku aad buu uga duwanaan karaa qayimkaaga iyo qayimkayga. afhayeenka arrimaha socdaalka ee laybarka tony burke ayaa soo dhoweeyey warkan ah in sharcigan la hor istaagi doono.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au xariijin soomaali.